ngikuthanda kakhulu. My love, my love, nakuphiwa ngubawo. My love, my love, ngiyazifela ngawe. My love, my love, nakuphiwa ngubawo.
Njengofishi yekutaliwa mnandiketa wena. Piki piki mapelana sele sele mapebeza mnandibuna wena.
Yeah, yeah, la 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 la, I'm chatting up, yeah.